sawirkii 39 nabi Iise dunidan yahay kinogodi madii adduunka kooyo wala hukumi doone dadka dambiilayaasha lankii dunidan roog oo dhan lankii dambi samay oo si hukumi doone ee beheyna Iise weysii awoodkii hukumo kuwa dambiilayaasha Iise markii dunida roogi way aray an samada barkeed yaa an seede waqti kale yaan hanogode Iise wala kalo an kooy in dadka eebahay hanuuniyo jannadan aan horseedo jannadan inki bishaareeyo jannada madiiseedno jir usub yaa helaane walkasta oo faylan yaa jannada eebahay inki bishaareeyay kuwii jidkiis usiraao lankii toobad keeno usna waa layki bishaareeyay jannada walwalba oo wanaagsanna meele yaa ka helee laakiin shaydaan jidkiis inkii raao way linki bishaareeyay naarta jahiima oo bana naar galaasaane eelay may tiri tiimboy lankii ka roogi lahay iyo lankii kalena waayliki fadowhay madii dunidan roogaan in amal suuban sameeyaan.